Mvawala mvawala
mvawala munkubire mungalo mvawala
mvawala je mansura
mvawala munkubire mungalo mvawala
mvawala je makazuka
mvawala munkubire mungalo
mvawala mvawala siva kumbi
mvawala munkubire mungalo mvawala
je budde wali ebiriyo
munkubire mungalo mvawala
ewafe wali we byama
munkubire mungalo
mvawala wali akabira
munkubire mungalo mvawala
we budde wali wo musasa we budde wali we mwanyi sirimba wali wo mutuba ndi muzimu mvawala 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 ewaffe wali we byayo awantu awo wali wonyini wo sirimba wali we byama mukyambadde mulimu enkunamba mbawala wali akabira mbawala wali emituba ani yetantala akabira kubanga kaliko nyinibu awantu awo waliwo nyinibu ani aserengeta akabira oyina ddala okuba omuzira nzenkamanya emiti egirimu mbawala 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 siva kumpi mbawala je mwakasuba mbawala je mwansula mbawala wali akaliba mbawala wali ekibira wevudde wali wekigwa sirimba waliwo omutuba ewaffe balimye emmwanyi ewaffe waliwo ebyama mbawala eri eggumba mbawala eri eggumba ndi muzimu mbawala ndi muzimu mbawala mbawala je mwakasuka mbawala 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 wali ekibira mukyambadde mulimu enkunamba mumpa omukone werekere ngenda mbawala wali akabira ewaffe waliyo emmwanyi ulira balimye emituba bannange waliwo ebyama mbawala wali akabira mbawala wali emituba ani yetantala akabira nzenkimanya emiti egirimu oyo kyambadde mulimu enkunamba bampa omugone werekere ngenda nange kayizi ntegekere mpaawo kubako envaano nywamu nawe kiise nyintegekere olunyago awo ndyoke ennomba tabaala abazira mbawala 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 siva kumpi mbawala je mwansula mbawala je mwakasuka wenvudde waliwo ebyama kabirako kaliko nyiniko nzenkamanya emiti egirimu mbawala mbawala munkubire mungalo mbawala je mwansula munkubire ku ngoma mbawala siva kumpi munkubire mungalo mbawala je mwansula munkubire ku ngoma.